illa duuɓi ujunaji ɗiɗi e sappo e jeɗɗi ɗum fuɗɗi iɗum ummina hakkilloji nder département mo Walam. Gollal waɗi horeɓe ɓe joɗɗini laabi denaku ɓiɓɓe wuroɓen deno e are maɓɓe. Omar Hammadou, horejo jon en motoje ko ɗoƴo himɓe nder wuro gon.
Wakkati rafi keƴoron hakkillo fukkingu fuɗɗi, ladde nden enden yahatako, yimɓe gala ɗum no belto fa yotti ɗum joɗɗini laabi reggude nokkure worre. Gam natuɗo ladde nden enden fu wartata jam e sehu nde waraka tetate na barmini, ɗum haɗi waɗɗade motoje yiilo. Yimɓe jooɗi wakkati gala ko gaɗa, nden gaɗa mum Allah waddan himɓe ko yirna. Adayde ta o enden kan en sappo e joyi gadda ummatore amin nde enden hokka nder mum yimɓe nafake. Wala tomin mbawa yehude nder huɓere nden, yaasi mayrenino min
burdata.
Nde ni waɗi ɓiɓɓe wuroɓe Walam ɓe bowti ɗum hannden, nden ɓe kawjorto ko e maɓɓe Allah e yewtereji pindinol koɓe gonɓe gaɗani. Saley Bawna, laamiɗo Walam:
ɓe
laatake tiɓɓe ñiireɓe hana kulkulal noon. Nde laamu haali ɗum ɓiɓe kettino, nde wi'ama patrino woodi wala burtotoɗo jemma, sey ni keppoɗo nde heɓama du andeto no waɗi ditte hise. Nde min kollitiɓe du ɓiɓe jaɓa, minen ɗo Zermaganda min ngala mangu becce, ba yomum no woodi jawdi noon hollata ko kanno
goɗɗo.
Ko watta Issa Darma warira e hoyirnam waɗi ɓe gaɗana nokkuje to demal kaliji gatte, ɗum ɗo gam wallugo ɓiɓɓe wuroɓen hawtade yimɓe wuroji sappo e jeetati ɓe rafi hakkillo fukkingo riwɓe nder wuroji mum'en. Maire Abdulkarim Moussa:
gollal gotal gal dermu min mbawi heɓude ko nafa jama'are kan woni demal dabbune warde ceeɗugal enda, gam ndungu duuɓi cakitiɗi ɗi endan wala hoolare. Ɗum saabi ko ummatore de enden ni kamɓe hemre ɓe endan jaran yeeso e gollude kaliji maɓɓe ɗi endan. Deni du ɗum yaari yeeso ni endan woɓɓe gaɗam ɓeydo he maɓɓe. Lebbi tati gaɗam de neɗɗo warti ɗo endan nder luuɓe amin ɗe endan hi'anan hoore mum golle gaɗaɗe.
Rewɓe wuro Walam kamɓen do ɓe goni ɓe gaɗa bawɗe maɓɓe fuu, ɗum do ko watta ɓe ballotira. Nani ko Maria Karimu fantini:
himɓe lakani nangudirde noon laatade inno goto baaba goto, ɗum watta ko himɓe do woni fuu tiɗanta ɗum en. Minen wonɓe nder huɓeri jaawi heɓude habahuji lobbi, denni nde min keɓiɗi sey min pekkida ɗin jama'are ɗen. Kamɓe du ɓe darano ko'e maɓɓe ɓe ita kulkulol fuu heɓer.
Bawɗe e sembe ko ɓiɓɓe wuroɓe gonno jogi, ko waɗi ɗum woni Zermaganda wala janɗo.